wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafurtay shir u dhaxeeyay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha ay wada shaqeynta la leedahay wasaaradda. Shirkan ayaa muddada uu socdo waxaa diiradda lagu saari doonaa waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay ka qabatay degmada Kismaayo 8 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana furitaanka shirka ka qaybgalay guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Jubbaland xildhibaan Shire Cabdi Maxamed, horwadeennada wasaaradda caafimaadka iyo wakiilo ka socda hay-adaha. Isku duwaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee degmada Kismaayo Maxamed Sheikh Aadan ayaa ka waramaya muhiimadda shirkan.
Kulankan oo socon doona 2 maalmood kana furmay hotel Maamuus oo lagu qiimeynayo adeegii sanadkan waxqabadkii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland khaasatan degmada Kismaayo lagu qiimeynayo. Waxqabadkaas oo ka koobnaa healthiga, adeega caafimaadka, adeega nafaqeynta iyo adeega washka oo hygiene sanitationka ah, adeegyadaas oo lagu qiimeynayo kulankan socon doona insha allah 2 maalmood. Marka waxaan leenahay kasoo qaybgalayaashu way mahadsan yihiin. Kulankan si guud waxa looga hadli doono waa waxqabadka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliya ee Jubbaland khaasatan degmada Kismaayo, adeega miyi iyo magaalaba laga fulinayo, iyo siday wasaaradda iyo baxwadaagteedu ay ugu diyaar garoobi lahaayeen cabsiyahan iyo laga qabo qayladhaantan jirta eleenada soo socota, sidii degmada Kismaayo ay wasaaradda caafimaadka ugu sii diyaar garoobi lahaayeen haddii ay ilaahay ay nagara mariyo, ilaahay ay naga haye, haddii ay dhacaan sidii wasaaradda caafimaadku ay uga jawaabi lahayd emergency walba oo dhaca, ama eleedan ha noqoto, ama misliskii emergency-ga ha u dilaacay ha noqoto, ama shuundiyoodkii ha noqoto, wax walba sidii loo qorshe, in qorshe loo sameeyo qorshahaana.
Shirkan ayaa muhiim u ah dardargelinta adeegyada ay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Jubbaland u hayso bulshada maamulkaasi, waxaana shirka markuu soo dhammaado la filayaa in ay ka soo baxaan qodobo muhiim ah.